Blog Talk Radio.
Ndivogezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwagahindura kinyi biganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye. Muri iki kiganiro turi bwibande ku ngingo eshatu z'ingenzi aho turi burebere
kumyenda imyenda amadeni u Rwanda rukomeje gusaba hirya no hino ku buryo bimaze kurenga birakabije cyane imyenda imaze kuba myinshi umwenda w'igihugu warazamutse cyane kandi ngo byose byitwa ngo ni kurwanya ngo COVID indi ngo ni gushaka ngo inkingo za COVID ku buryo usanga ari ibintu byinshi cyane ariko by'amanyanga iyo myenda iraza agatsiko kagashyira mu mufuka yabo kakibeshaho neza ko n'imiryango yabo mu ngingo ya kabiri turi burebere hamwe kukerekeranye n'impunzi aho gufasha impunzi ibyerekeranye n'ibiribwa ibiribwa byagabanyutse cyane noneho impunzi u Rwanda rwakiriye rukaba ruvuga ngo nizishakira ibisubizo izo mpunzi zishakira ibisubizo gute mu buhungiro mu gihugu kitari kiwabo bizagenda bite izo mpunzi zizabyitwaramo zite ku kibazo cya gatatu turi burebere hamwe ikintu cyo cyabiri cyangwa ibidukikije ibidukikije ku biriya byerekeranye no kurwanya imyuka mibi yangiza ikirere murabyibuka neza ko ejo bundi Joe Biden yatumiyeje inama yiga kuri ibyo bintu ariko u Rwanda mu bihugu bitanu byatumijwe u Rwanda nta rwari rurimo ku mpamvu ki impamvu ko ari uko tubahiriza uburenganzira bwa muntu ubwo rero turi bubirebe mu magambo arambuye rekane kwizimba mu magambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema niba muri kunyumva ijambo ni iryanyu
ndakumva neza cyane Chantal nawe uranyumva
yego ndabumva neza Bwana Edouard Kabagema
urakoze cyane ndagushuhuje wowe na Serge mudufasha kubanga ibyuma ndasuhuza kandi abanyarwanda bose bakunda radio itahuka bakunda ikiganiro cyacu mu buryo bumwe ariko abanyarwanda babo imbere mu gihugu cyangwa se hanze y'u Rwanda ngasuhuza abayoboke b'abanyarwanda RNC aho bari hose ku isi ndetse n'abandi barwanashyaka abantu bose bakunda demokarasi bo mu yandi mashyaka bose nabo turabashuhuje n'abo muri sosiyete sivile bose nabo turabashuhuje mbere yo gutangira ikiganiro cyacu rero cy'uyu munsi tariki ya 25 z'ukwa kane 2021 reka mbanze mbashake mushimire nawe abanze abasuhuze mushimire uratwumva
ndabumva Edouard muranyumva nanjye
turakumva mushimire wafata akanya ugasuhuza abatwumva
urakoze cyane Edouard Kabagema ndagusuhuza wowe na Chantal duha introduction nziza ndasuhuza na Serge ku buhanga bw'ibyuma n'abandi tubifatanye muri iki kiganiro ndasuhuza kandi abarwanashyaka b'ihuriro nyarwanda baba bari hanze y'u Rwanda cyangwa mu gihugu ndasuhuza abakunzi baraditahuka muri rusange n'aba bantu bose bahagurukiye impinduka kandi ndasuhuza n'abarwanashyaka b'ihuriro nyarwanda hano mu Bwongereza nk'uko bisanzwe mukomere turi kumwe tugira ikiganiro cyiza
urakoze cyane Jean Pierre nkuko rero Chantal yababwiye turafite ingingo eshatu icya mbere ingingo ya mbere turi burebe n'ikereke kibazo ibibazo u Rwanda rufite rwazikamye mu myenda ruguza amafaranga y'ubusabusa haba imbere mu gihugu cyangwa no hanze yacyo kubera ku COVID-19 n'ibindi bibazo bikomeye cyane ariko Rwanda rugatangira kwigira umushoro ubundi u Rwanda ubwarwo rukeneye abashoramari baza bagashora imari mu Rwanda kugira ngo abanyarwanda babone akazi kugira ngo abakora bahembwe bariho imisoro n'abashoramari nabo bariho imisoro no u Rwanda rubashe kuba rwabona amafaranga kwishyura iyi myenda iteye ubwoba rumaze gufata ariko ikitangaje nuko ahubwo u Rwanda rurimo guhamagarira abanyarwanda ngo ntibajye gushora amafaranga muri Repubulika ya Centrafrica turabireba mu kanya ikindi nuko hari ikibazo cy'impunzi barimo gutabariza ngo inzara yazishe ariko wajya mu mibare wasuzuma umubare w'amafaranga ziriya mpunzi zihembwa ugasanga ari amafaranga ahwanye neza neza n'ay'abantu bagera kuri miliyoni hafi abantu 16% byo mu Rwanda abantu b'abanyarwanda 16% nabo bahembwa amafaranga angana nayo ziriya mpunzi zihembwa ahubwo ugasanga ziriya munzi zifite charge nkeya zimbwa amafaranga ngana nabare abaturage bo mu Rwanda 16% ariko zo zibazwa ibintu bikeya kwera ko ibintu byinshi zibonera ubuntu ugasanga rero ahubwo abaturage bo mu Rwanda babayeho nabi kurusha ziriya munzi ugiye mu mibare winjye turayimibare turayinjira mu turebe usanga hari ikiciro cy'abaturage bageze kuri 16% mu Rwanda nkurikije imibare ya Nisiri cyangwa se leta y'u Rwanda usanga babayeho nabi kurusha ziriya munzi ariko bo ntibabatabariza kuki rero bavuga ko impunzi n'inzara izimaze ubwo ni kuvuga ngo directo muri bako n'abanyarwanda nabo ba 16% nabo inzara irabamaze kubera ko nabo bafata amafaranga angana na ziriya mpunzi ubwo urumva ko nako bindiza amafaranga angana nayo ziriya mpunzi zindi zihabwa urumva rero ko ahangaha ni ikibazo turi busuzume nacyo tukareba ko ziriya mpunzi zibayeho neza kurusha abariya kira kiciro cy'abanyarwanda ikindi tureba ni ikibazo cy'ibidukikije aho tuzi neza ko abanyarwanda banywa amazi yo muri za Nyabarongo bakaba ngubu Green Party yatwereze ko ngo Nyabarongo yanduye cyane yabaye ngo ikimoteri cy'umujyi wa Kigali turareba rero abanyarwanda banywa ayo mazi yo muri Nyabarongo Nyabarongo yabaye ikimoteri basukamo ibintu byose bibi bishoboka ntabwo ntibari bakwiye kwihutira kujya kwivuza kubera ko abasesengura abashakashatsi bavuga ko ari amazi yanduye cyane ikindi nuko ikibazo cy'ubidukije kitangiye kuvugwa cyane mu Rwanda mu buryo bugaragara ari amafumbire ari ngo imodoka zivubura ibyuka n'ibiki byose ngo n'inkwizi zicanwa ni ikibazo nacyo turi burebe turebe icyo leta y'u Rwanda ikora kugira ngo ikemure kiriya kibazo rero reka ingingo ya reka mere kuri ingingo ijyanye n'ibibazo bya ziriya mpunzi kuko ikibazo ikiganiro cyacu twakise ngo impunzi zirimo gutabarizwa cyangwa abaturage bari mu bukire bukabije ninde ubayeho nabi ninde ubayeho nabi ziriya mpunzi nizo zibayeho nabi kurusha abaturage bo mu Rwanda cyangwa se abaturage ikiciro cy'abaturage kira cyo hasi bavuga ngo kiri mu bukire bukabije kibayeho nabi kurusha ziriya mpunzi kuki batabariza impunzi bari abaturage bo ntibabatabarize biragaragara ko n'ibinyamakuru bya leta bibogamiye kuri FPR n'iki byose birimo gutabariza ziriya mpunzi kandi ntitu ziriya mpunzi ntabwo zibayeho nabi kurusha bari abaturage bo mu Rwanda dukunze kuvuga bari 16% imibare turagiye kwiyerekana mu kanya muri ibi bihe ibiribwa bigenewe impunzi byatangwaga na PAMU ku isi yose byagabanutse cyane ibihugu bicumbikiye impunzi birimo gutabaza nabonye muna za Uganda naho hose ahantu hari impunzi nyinshi batangiye gutabaza ko impunzi zigiye kwicwa n'inzara kubera ko amafaranga yo kuzigaburira yaragabanutse cyane izo mu Rwanda zigizwe kenshi n'abanyekongo nabonye ko ngo hafi ziri mu Rwanda ngo ni hafi 130 ngo ni n'abanyekongo n'abarundi urebye ngo mbere ngo bagenerwaga amafaranga 2,600 ku kwezi ubwo bakarikira bagasanga ari amafaranga yari amafaranga 250 ku munsi yagombaga gutunga impunzi none ngo amafaranga yaragabanutse yagabanutse 60% amafaranga abaye makeya kubera ko indi bihugu bifasha PAMU nabyo ntibyatanze imisanzu yabyo wenda amafaranga yaragabanutse kubera ndakekubera ibibazo bya covid byaje ku isi noneho amafaranga agabanutse rero babura icyo bafashisha ziriya mpunzi aho kugira ngo zigumye zihabwe ari amafaranga 250 yazitungaga ku munsi noneho basigaye bahabwa ngo amafaranga ijana ku munsi gusa ijana rero bakavuga ko ari amafaranga make cyane ugereranyije n'ibiciro biri ku isoko kandi nibyo koko mbere yo gusimbuka ahangaha mbere yo kutwinjira mu mibare yacu mbanze mbibutse ko umuneke umwe mu Rwanda ugura ijana umuneke umwe ugura amafaranga ijana noneho rero tujye mu mibare kuvuga imibare y'amafaranga izi mpunzi zihabwa n'abari abantu bakene bahabwa mujye mwibuka ko umuneke ugura ijana niho mumenya neza ukuntu abantu babayeho ku bugenge mu buryo bukomeye cyane bo umva rero ko impunzi ngo zisigaye zihabwa imfashanyo y'amafaranga ijana ku munsi kandi kera zarahabwaga 250 ku munsi uyu ngo ni 110 bahabwa uyu ubu ngubu ku munsi kera barahabwaga 250 ngo ibi byatumye ndetse hari inkuru twagiye tubona impunzi zikomoka i Burundi kubera ko inzara itangiye kuzica zabuze imfashanyo yagabanutse bakabura ibiribwa bamwe batangiye kwiyandikisha ku bwinshi bavuga bati mureke dutahe twisubire iwacu i Burundi tudapfira hano mu Rwanda kubera inzara mbo noneho rero ikibazo rero ko uko kimeze ubu ngubu leta y'u Rwanda irasaba ngo impunzi umunyamabanga mukuru muri ministeri ishinzwe ngo ibikorwa by'ubutabazi ngo iravuga ko ngo aba impunzi ngo zigomba kwishakira ibisubizo ngo zigomba kwishakamo ibisubizo bya bindi bahora bavuga ngo nta ntore ngo iganya ngo yishakire ibisubizo ngo yishakamo ibisubizo barabwira rero zirampunzi ngo nazo nizishakemo ibisubizo noneho nacukumbuye rero ndagomye ndasoma iyo nkuru ni inkuru yanditswe muri Kigali Today ngire ngo noneho iyo nkuru ndagomye ndayisoma ibintu ibisubizo bashaka ku leta ivuga ngo zirampunzi zishakemo ibisubizo ni ibisubizo bwoko ki noneho ibyo bavuga rero ngo ibyo bisubizo bashaka ko ngo impunzi zishakamo ngo ni ukugerageza kwifasha no kwibeshaho wumva abantu barahunze nta murima bafite mu Rwanda nta kazi bagira nta ruzuni nta kiri kintu kibinjiriza ifaranga usibye imfashanyo gusa none imfashanyo ziragabanutse leta iti mugerageze kwifasha no kwibeshaho wumva rero ibyo byabindi mbabwira nti leta y'u Rwanda ni irresponsible kwa kundi ifata abantu ikabasenyera ikababwira ngo nibaje kwa bene wabo cyangwa ngo nibaje kuba kubaturanye ku musa ikabaje kunya hanze n'abandi ngo abantu umuntu w'impunzi wavuye mu gihugu cye utagi umaze imyaka 5 mu buhungiro cyangwa imyaka 10 ngo niyishake mbibisubizo ngo umuntu agerageze kwibesha urumva ni ukumureka ngo inzara imwice noneho rero nyina hanga ntago umuntu umva icyo leta ibishaka kuvuga ku rundi ruhande ariko biragaragara kuko izira mpunzi zishonje kubera ko ari amafaranga 110 ntashobora gutunga umuntu niba umuneke mu Rwanda umwe ugura amafaranga cyane ibintu byumvikana noneho ariko rero ntabwo impunzi ziri bari gutabariza ndetse n'u Rwanda ruri gutabariza ntabwo zibayeho nabi kurusha abaturage bo mu Rwanda kuko mwibuka neza ikigeranyo cyakozwe na Nisiri cyangwa ikigeranyo cyavugaga ngo ku mibereho y'ingo cyasohotse mu kwezi kwa 12 muri 2018 ngire ngo icyo kigeranyo cyatubwiraga ko mu Rwanda hari abantu 16% abantu abanyarwanda 16% umva hafi 20% by'abanyarwanda ngo abo bantu tungwa n'amafaranga atageze kuri 291 ku munsi ubwo bavugaga mu mwaka ariko twabigabanyije turabimanura kugira ngo byumvikane neza umuntu usanzwe abyumve neza bavugaga ko hari abantu 16% binjiza amafaranga yo ari munsi ya 291 ku munsi none rero baratubwira ko ziriya mpunzi ubundi zatungwaga n'amafaranga 250 ku munsi urumva ko ziriya mpunzi zibayeho kimwe n'abari abantu bari mu bukene bukabije mu Rwanda usibye ko bo bari mu bukene bukabije impunzi zo zirahabwa iriya mfashanyo y'ibiribwa ariko ndumva bazihamitiwere ku buntu bazivuriza ubuntu abana babo bigira ubuntu nta misoro n'imisanzu babazwa urumva ko bo nta n'amacumbi babazwa kuko baracumbikiwe urumva ko impunzi ukurikije ibyo zibazwa zibayeho neza kurusha abaturage bo mu Rwanda kukumva bahembwa amafaranga amwe ariko bo hari ibintu byinshi ziramunze hari ibintu byinshi zitariha ziherwa ubuntu k'ibyo nimbwiza byo kwivuza ibyo gucumbikirwa abana bo bigira ubuntu ibintu nk'ibyo ngibyo urumva ko bo babayeho neza kurusha abaturage bo mu Rwanda umuntu akibaza ati rero ni kuki abanyarwa abantu bari gutabariza simvuze ko umuntu atatabariza ariko n'uzitabariza uvuga ko inzara izishe cyangwa zibayeho nabi tekereza ko hari n'igiciro cy'abanyarwanda icyiciro cy'abanyarwanda nacyo kibayeho nka ziriya mpunzi cyangwa se kibayeho nabi kurusha ziriya mpunzi kuki bo abo banyarwanda amatabatabariza aho ngaho nicyo nshaka kuvuga twebwe twatangiye kera dutabariza bariya abanyarwanda tuvuga tuti bariya abantu binjiza amafaranga make cyane inzara irabishe ugeranye urebye uko ibiribwa bigurwa ukuntu ibiciro by'ibiribwa bihagaze ku masoko n'amafaranga binjiza amafaranga 291 bariya abantu babayeho nabi ntabwo tuzi ukuntu babaho babayeho ku bugenge ntabwo ari ibintu byoroshye cyane tukabwira leta bagombye kubafasha bakabavanaho imisanzu bakabavanaho imisoro bakagera gute mbega bakabagabanyiriza ibintu bya mituweli kuko abantu babayeho nabi cyane ugereranyije n'amafaranga binjiza uyagereranyije n'ibiciro by'ibiribwa biri ku masoko urumva rero ko ahangaha twashatse gukurura iki kibazo kugira ngo tukigereranye na kiriya kiri kuvugwa ku mpunzi tukibaza impamvu rero abantu batigeze batabariza kiriya cyiciro cy'abanyarwanda bahembwa babingiza amafaranga 290 amafaranga ari munsi ya 291 rimwe ku munsi none bakaba bari gutabaza zira munzi zahembwa 250 cyo 250 ku munsi usibye ko zageze ku ijana ariko nubundi abanyarwanda baravuga ngo na amafaranga ari munsi bariya 16 kugira abanyarwanda baravuga ngo bindiza amafaranga ari munsi ya 291 rimwe ku amafaranga ari munsi ya 291 ku munsi ubwo nuko bakashobora kuba ari 50 ashobora kuba 100 ashobora kuba 110 ashobora kuba 230 urumva ko nabo harimo abantu babayeho nabi kimwe na ziriya munsi ahangaha rero mwumve neza ko hari ikiciro cy'abanyarwanda nyine bitwa ko bari mu Rwanda bari mu gihugu cyabo ariko babayeho nabi kurusha impunzi zaje mu Rwanda rero nkaba nasabaga ko abatabariza ziriya mpunzi bavuga ngo zibayeho nabi inzira zimaze ni batabariza n'abari abanyarwanda kubera ko tubonye ko bose amafaranga amafaranga abatunga ku munsi arangana kandi ziriya mpunzi zo zinafite akarusho kubera ko hari ibintu byinshi zibonera ubuntu abanyarwanda bo batabona urumva rero ko ahangaha nicyo kibazo nashakaga kugira ngo tuganireho turebe ko leta y'u Rwanda wera iyo twatabarizaga bari abantu bari abantu bari mu bukene bukabije twarabatabarizaga twabivugaga twenyine urebye abantu ntibumve icyo dushaka kuvuga ariko noneho ubungubu abantu barimo gutabariza leta na ubwayo n'ibinyamakuru byabo birimo gutabariza ziriya mpunzi kandi ntaho bitandukaniye n'abariya abanyarwanda bandi twamye dutabariza kuva kera kubera ko urabona ko babayeho ndetse impunzi zibayeho neza kubarusha urebye nk'uko tumaze kwisobanura hejuru reka ndekere aho ngaho nge kwa Jean Pierre. Jean Pierre urakumva?
Ndakumva Edouard.
Jean Pierre ubwo nawe wa niba ufite igitekerezo kuri ingingo wagitanga ijambo ni ryawe.
Igitekerezo ndumva ntago nakibura birumvikana iki kibazo cy'impunzi ni ikibazo gikomeye cyane cyane rwose mu gihugu kimeze nk'u Rwanda uko musanzwe muzi imiterere y'u Rwanda n'abanyarwanda ni igihugu gituwe cyane kandi ku butaka butoya ni igihugu ndetse imyororokere yacyo ubona ko izamuka cyane kandi ntago ari igihugu nanone gifite ubukungu kamere ariko nanone nkanongera yuko iki kibazo cy'impunzi nubwo kizamutse nubwo kiriho abantu bayoboye bo muri FPR abenshi batangiye bafashe ubutegetsi 94 nabo babaye impunzi umuntu akaba yakibaza tese ni ukuvuga ko batazi ububi bw'ubuhunzi impamvu mbivuga ni ukubona nta kintu FPR mu by'ukuri ikora kugira ngo impunzi zigabanuke yaba ari z'abanyarwanda bava mu gihugu bajya hanze yaba ari impunzi ziri mu gihugu cy'u Rwanda nta kintu buriya butegetsi bwa Kigali bukora kugira ngo bugabanure ikintu cyitwa impunzi kiveho ni ukuvuga ko rero niba bari mu buyobozi harimo abari babaye impunzi nk'uko byabayeho kera mbere y'uko bataha bakaba batabona ko kiri ari ikibazo gikomeye ni ukuvuga ko mu by'ukuri bashimye ko ubuhunzi ari ikintu cyiza ngiye kubwanjye ko ntekereza biriya bihugu duturanye yaba Burundi yaba Congo ni naho impunzi nyinshi zituruka ziri mu Rwanda biriya ni ibihugu abaturage babyo bakwiye kubabwira bati musubire mu gihugu cyanyu mu iki gihe rwose uko tubibona yenda imyaka yashize byari bikomeye ariko ubu ngubu ntabwo nge nibaza ukuntu u Rwanda rushobora kuba rufitanye umubano mwiza na Congo nk'uko babivuga ariko bakaba gifite impunzi z'abakongore ntibumvikane nk'ibihugu ngo bacyure impunzi kuko ntabwo bazi impamvu ntabwo bazi ko impunzi zica environment yaho ziba ziri sifite nk'uko igihugu cy'u Rwanda rero nkibaza ntese buriya bahisemo kumva ko impunzi hari ikintu cyiza koko ku buryo bareka abantu bakaba imyaka n'imyaka mu gihugu nk'impunzi ikindi waruvuze urabona iyo imirire yabo imeze nabi cyane ngira ngo waruvuze ko umuntu mbere yahabwaga 250 ku munsi none umuntu basiga arahabwa 110 nk'uko warubivuze ni umuneke umwe tekereze kuba umuntu ashobora kugura umuneke w'ijana mu mwayo mafaranga ijana yahawe 110 akaba ari umutunga ku munsi ibyo ntabwo bishoboka yenda mbere ubwo mbere yari nk'imineke 2 n'igice nabyo ntabwo bihwitse ariko kuba nyine n'abaturage ariko bameze bo mu bariya bo mu kiciro cyo hasi mu Rwanda ntabwo byaba ari igitangaza kubera kiri ya FPR ntagikunda abanyarwanda nico kintu tuyiziho nibo niyo baba bapfa nta kibazo ntacyo bitwaye icyangombwa nuko bashobora kubimenya amahanga ntabimenye kuko nyine y'abantu bapfuye ari benshi bibari ikibazo ariko bo bashobora kwica abantu gahoro gahoro mu byukuri umuntu umubesha aho gucyo kumubwira ngo azajya atungwa n'umuneke umwe cyangwa ibiri ku munsi niho kumubwira ngo pfa bicaho byagaciye ntacyo tukureba ibyo rero numva ari ibintu bikomeye cyane ku bantu bavuga ngo bafite ubuyobozi harimo abantu nabo babaye impunzi bazi uko ubuhunzi buryana kubera ko nk'iki kibazo cy'impunzi nta nubwo bashobora kugikemura mu gihe umubano wabo n'ibihugu baturanye utameze neza ubwo rero imiryango mpuzamahanga nk'iyi PAMU World Food Program ya Programme Alimentaire Mondiale urumva nibo bashinzwe iby'imirire ku isi yose buriya impunzi bazifata nk'ibihugu ubundi bikennye biriya bihugu bikennye cyane nabyo bifashwa nk'uko n'ubundi impunzi zifashwa ariko ubwo kibazutse igihugu cy'u Rwanda bahora bavuga ngo bari bazanye ngo ibintu ngo byo kugira ngo kimere nka Singapore nta nubwo kiramera n'igihugu nko yewe nk'ibiriya bya Tanzania abaturanye bitagira impunzi nta nubwo baramera nk'igihugu yewe biriya bihugu bya Afurika byose urumva ubwo rero bikaba ari ikibazo mu by'ukuri kugira ngo leta ivuge iti tugiye kugira igihugu cyacu gihinduke Singapore twubake Kigali dukora amarompuwe meza dukubura imihanda ariko mu by'ukuri mu nda abantu ntacyo bashyiramo umuntu kimwe ku munsi utekereza ukuntu ushobora gutunga umuntu murumva ko abantu bumva ibi bintu biri kubera bibera mu Rwanda mu by'ukuri ko ari nko mu rupfu ni nk'ahantu uvuga uti ndiriwe ariko sindamuka cyangwa sindaramutse ariko sindibwirirwe urumva abantu benshi ni uko nguko bameze bikaba rero ari ikibazo mu by'ukuri ngenda tugomba gukomeza tugahatiriza abantu kugira ngo babyumve neza bumve yuko nta gihugu dufite bumve yuko abanyarwanda batariho bariho batariho mu by'ukuri igihe cyose hari ibintu byinshi bishobora kubica n'ibi byorezo iyo bije buriyo uko ubibona bifatirana umuntu n'ubundi udafite ubuzima buzima utabona ibyo kurya bihagije urumva byanze bikunze indwara iyo ari yose iramuhuta uretse n'iyi covid yaje na za malariya nuko n'izindi ndwara zose zandura iyo umuntu umubiri usanze umubiri ntakigenda kugufata biba byoroshye ibyo rero tukaba dutabariza mu by'ukuri tugomba gutabariza impunzi izo hanze ariko tugomba gutabariza n'iziri mu gihugu muri rusange kubera ko ntawe uriho neza agasikuza usanga banezerewe bagenda mu mamodoka ahenze cyane abaturage bari banya gupfa nyine ari uko nta kindi ariko tukabyamagana twivuye inyuma yenda ari nayo mpamvu y'iki kiganiro numva n'abandetsi yabo Edouard bakoze
urakoze mbere ko turangiza ingingo nagira ngo mbibutse ko icyo navugaga cy'uko utatabariza ziriya mpunzi impamvu zo gutabariza ziriya mpunzi kubera ko zibayeho mu bukene bukabije kubera ko nyine imfashanyo zahabwaga zagabanutse cyane izo mpamvu zigutera gutabariza ziriya mpunzi ni zo zagombye kugutera gutabariza icyiciro cy'abanyarwanda bari mu bukene bukabije babayeho nabi kurusha ziriya mpunzi ziri mu Rwanda mbibutse ko barimo kutubwira ahangaha iyi mibare bavuga ngo impunzi ihabwa amafaranga 110 ku munsi yo kuyitunga amafaranga yo kurya 110 ariko abatabizi cyangwa se batanabyibuka mwibuke neza ko umunyeshuri mu Rwanda wo muri secondaire uba muri interna wigarara leta y'u Rwanda imugenera amafaranga 56 ku munsi yo kumutunga kandi umuneke umwe ugura amafaranga 100 mu Rwanda ubwo se munsobanurire umutima wo gutabariza impunzi ntabwo simvuga ko ari bibi ikikubuza gutabariza abo banyeshuri cyangwa gutabariza abo bakene bari mu Rwanda nabo binjiza ubusa batunzwe n'ubusa amafaranga 291 ku munsi kuki utabatabariza kuki abantu batinze kubatabariza ni kubera iki nibyo ari ndizeta babeshyaga ngo abantu barakize kuko abo ubonye ko ibinyamakuru byinshi birashidutse bitangiye kuvuga ngo wowe impunzi zirashize ariko ntibajya bareba ngo bajugunye amaso iruhande barebe uko abanyarwanda bandi bo mu byiciro byo hasi babayeho babigereranye nuko ziriya mpunzi maze barebe nicyo ngicyo nashaka kuvuga murakoze reka tujye ku nyungu yacu ya kabiri hari audio Chantari ashobora kuba dufitiye niba yayibonye yayidushyiraho tugatangira inyungu yacu ya kabiri
bwana kabagema hari bwana maduko muri studio
eh okay maduko maduko turagushuhuje maduko wiruwe allo ntawe ndikumwumva maduko ntawe ndikumwumva Chantal Chantal wadushiraho audio turaza kumuraza kwinjira mu nyuma mo chamure kamera nange ni mode wana ibuzereka we nubuyishaka
ingona kuva yafata umuturage wo mu kagari ka Masaka umurenge wa Rugarika karere ka Kamonyi ntirashyira umurambo ku nkombe y'umugezi wa Nyabarongo kugira ngo umuryango we ushobore kujyana kuwushyingura ababyiboneye n'amaso yabo bavuze ko haba mensho reste yageze ku mugezi wa Nyabarongo saa 12 z'igitondo aje kuvoma amazi yo kwenga ibitoki by'umutobe aribwo yafatwaga n'ingona yiriwe imufite mu kanwa kayo kuva saa 12 abaturage biriwe baragiye ingona bareba ko imushyira ku nkuka z'umugezi wa Nyabarongo ariko ingona ikomeza kubazengurutsa kuva mu murenge wa Rugarika kugera mu murenge wa Mageragere yanze kumushyira hasi
by'ukuri ikibazo cy'ingona ni ikibazo kitubereye ingora abahise nk'ubu ngubu ku kwezi iriyemo abantu barindwi kandi mu kwezi iriyemo abantu barindwi leta y'ubumwe nago irimo no kuvuga ati tunabaha imerekeza cyangwa se wenda tunabafashe ushyingura bo tubashije kubona nk'ubu mu gitondo saa 11 n'igice imaze kurya haba menshi Oreste njyewe nahise magera mu bantu babaye nk'aba mbere yamufashe muzamukana Nyabarongo kuri muzamuka nyenda bireba iragenda igera ahantu igaruka hakurya gutyo irongerera mutwara turararira kugira ngo turebe ko yamushyira n'ahantu nibura dutoragure wapi irinda ubwijya kongera kumumanukana kugera muri birometero bitatu kuva mu gitondo dushakisha nta kintu turabona
abavandimwe banyakugendera bavuganye na Royal TV bavuze ko intandaro y'urupfu rwa Habamenshi Oreste ari ikibazo cy'ibura ry'amazi bahura nacyo bagahitamo kujya kuvoma amazi ya Nyabarongo
dusaba nuko icyambere yabanje igaha abantu bose bakikije inkengero z'uruzi ikabaha amazi ntibagaruke kuvoma
nadusabira amazi nk'abanyamakuru cyangwa se wenda na leta yaza kubona akababaro dufite ikatubabarurira ikaduha amazi ntitugaruke kuvoma Nyabarongo
mu rugamba rwo gutesha umurambo Habamenshi Oreste ingona abaturage bahisemo gukoresha ubwato kugira ngo ashobore kwaka ingona uyu murambo ariko biranga bibi by'ubusa abaturage bashyira mu majwi uturere twa Nyarugenge n'akarere ka Kamonyi dukora kuri uyu mugezi ko ntacyo babafasha mu gihe abavandimwe babo bariwe n'ingona dore ko ngo nta numwe wari wahabwa impozamarira
inzingona zajya zidutwarira abantu ngo turebere gusa byibuza nimba itwaye n'abantu bajye banamenya ko itwaye umuntu kandi ari ikiremwa muntu banaduhe n'impozamarira z'abantu bacu kuko nimba itwaye umuntu kandi ari amazi bajye banagerageza bahereze nyir'ubwite impozamarira kuko ni umuntu ntabwo ari inyamaswa kandi ni inyamaswa kandi nta bundi bushobozi bwo kuba twazigira icyo tuzikoraho
uretse ariko uyu mugabo wishwe n'iyi ngona abaturage bahamya ko ingona zimaze kwica abantu batari bake kandi ngo bakaba barabujijwe guhiga izi ngona ngo bazice agana amasaha 11 z'umugoroba ubwo abanyamakuru ba Royal TV bavaga ku mugezi wa Nyabarongo abaturage bari bamaze kunanirwa kwambura ingona uyu murambo waba menshi abavuganye na Royal TV badutangarije ko ishobora kumarana igihe kirekire kuko ngo hari n'undi yishe bakamubona nyuma y'iminsi itatu ikibazo cy'ingona zirya abaturage zo mugezi wa Nyabarongo kimaze gufata indi ntera abaturage bakifuza ko leta rikwiye gufata ingamba zikaze zo gukumira ipfa rya hato na hato ry'abaturage bazira ingona Habamenshi Oreste akaba asize umugore n'abana batandatu abavandimwe be n'abaturanyi be bakaba bakiri mu rugamba rwo guhiga iyi ngona kugira ngo barebe ko babona umurambo w'umuvandimwe wabo
urakoze Chantal reka twakire mbaduko mbaduko uratumva halo
yego
wenda mbaduko uratumva
ndi kubumva jewe ndabumva
ok natwe turakumva mbaduko ubwo wasuhuza batwumva
icyakora ndi kuri headset nibuvuga nabi mwumva bitwigira ubwo mumbwire hanyuma mbikureho ariko sino
nonye ndakumva neza rwose
ok urakoze nabumvise nahoze mbakurikira ariko network yanjye ntabwo imeze neza mu mwanya nahoze mbona ndi kuvamo mu kugaruka bikanangora ariko naba nakurikiye ikiganiro gitangira nabumvise na Jean Pierre namwumvise mbo tuzabona ndabanza nkuramutse hashize n'imyinsi myinshi cyane ndamutse na Jean Pierre ndamutse na Chantal na Serge kubanga bw'ibyuma hanyuma nkaramutse abantu bose baduteze amatwi bakunda ibiganiro bya radio itahuka ariko cyane cyane by'umwihariko ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage b'abanyarwanda ku byo mwavuze rero ni ibibazo by'impunzi mwabivuye mu ndumva nta byinshi nongeraho gusa hari utubazo nibaza akambere ni ese kuki vurema murabona impunzi zo muri Congo igihe zimaze mu Rwanda ni kinini cyane aba nibaza kandi ubu ngubu bakaba bavuga ko bafitanye umubano mwiza cyane bakoze gahunda nyinshi ariko ntayo numvise yo kuvuga ko impunzi zigomba gutaha kandi ntitwibagiwe yuko nyine mu myaka yashize impunzi zo muri Congo zarashwe ziri gusaba ibiryo aho kugira ngo bazihumurize cyangwa bazihe igisubizo gitomoye cyangwa gifashije haba HCR yaba Leta y'u Rwanda yaba abandi bagera neza yabana PAM ntacyo bakoze Leta y'u Rwanda yo yabarashemo ubusasu benshi barapfa abandi baratorongera abandi barafunze abandi barawuciye bararumira nkaba nibaza rero nk'igihugu cya Congo kinakungahaye kuriya wenda n'impamvu zatumye bahunga nizeye ko zishobora kuba zararangiye kuko icyo gihe hari intambara nyinshi cyane ariko ubu ngubu rwose nta mpamvu n'imwe mbona yuko zigomba gukomeza kuba ingwate mu Rwanda cyangwa imfungwa mu Rwanda ntabwo byumvikana gatoya icyo ni kimwe ikindi noneho ni impunzi z'abarundi nazo zaje nabyo mu mitugararo yari hari kandi u Rwanda rufite amakaboko nubwo rukomeza kujya rwigeranywa n'inyinshi ruvuga ngo ntabwo iteka bo ngo nabere nta kosa na rimwe bakora ariko ikigaragara nuko bafite mu ruhare rukomeye birazwi cyangwa n'abarundi barabiziranyeho hanyuma noneho ubu ngubu rero ku isi yose kubera corona byanze bikunze amafaranga yabaye make yanahari leta cyane cyane zafashaga amaleta akize ibihugu bikize ubu ngubu biri gufasha abenegihugu biri gufasha abene wabo abo mu Burayi bari gufasha abo mu Burayi Amerika iri gufasha Abanyamerika Ubwongereza nabwo nuko n'abashinwa nakeka ari uko ku buryo rero imfashanyo zatangwaga ubuzaragabanyutse nicyo gituma PAM ifite ibibazo nicyo gituma HCR ifite ibibazo ntabwo ari mu Rwanda gusa ni muri Afurika hose kuko muri Afurika niho hari impunzi nyinshi cyane bikaba ariyo gituma ubu ngubu ikibazo cyabaye ingorabahizi cy'impunzi kuko iyo mpunzi nyine uri uwahandi rero utari umwenegihugu kenshi na kenshi niho bigaragarira ko hari uburenganzira udafite bigiye mu matora bigiye kuganira n'abategetsi n'abayobozi kwaka uburenganzira bwawe ugiye ku biro ugiye hehe uhita wumva kuri impunzi ubu rero icyo kibazo kirakomeye niho kibereye kigaragarira cyane ubu ngubu kubera corona ariko corona niyo yatumye bigaragara cyane none rero umuti wabyo wabisobanuye uvuga yuko ngo impunzi wenda zibayeho kimwe n'abakene b'abanyarwanda ariko zo zikaba zicumbikiwe bigira ubuntu bagira gute uburyo bo en general bameze neza kurusha abakene b'abanyarwanda gusa abakene b'abanyarwanda ntawo bavuga kubera iki urebye sisiteme yo mu Rwanda ntabwo ntabwo bemera ko abanyarwanda abakene bahari ikindi u Rwanda bavuga ko rukize kandi kuko abakire barahari noneho abo batindi b'abakene nta buvugizi babona nta rubingi babona nta bushobora kubavuganira kandi nabo nta bushobozi bafite bwo kwivuganira birumvikana niyo mpamvu rero bakomeza gukena nta buvugizi bafite nabonye ntabwo bazabona kireka leta nihinduka icyo ni kimwe ikindi noneho gisigaye nuko izo mpunzi noneho bari kuvuganira ubona u Rwanda ruri gurusha amaduka ruvuga cyane ntabwo ari ukuzikunda nuko iriya leta buri teka isahurira mu nduru ahantu hose ibonye ifaranga iho naho ifaranga irajya no mu mpunzi rero nihaboneka ifaranga izarifata irikacire ibitamire none se impunzi zo muri Libya koko wansobanura ute ko u Rwanda ari rwo ruri mieux placé gufata impunzi zo muri Libya zikamanuka biya bihugu byose zikamanuka mu République Centrafricaine itanatuwe itagize gute zikakunguka zikaza zikarenga Uganda ndakeka kuri u Rwanda ishuro 10 zikarenga Congo zikarenga neme na Chad na hehe hose ariko zikaza mu Rwanda okay mu Rwanda ni icyatsi na ahantu heza hasa neza hari klima nziza cyane ariko nta bushobozi ntaki ntabwo u Rwanda ariko bagombye kwakira impunzi zabimukira z'abantu bakure bo baturuka bo muri Eritrea bo muri hehe nyine bavuye muri Libya ngo baze mu Rwanda ngo bari gushaka kuzasubira mu Burayi mundebere iyo ntuza murebe iyo geometry murebe izo ngendo izo abari kuvuga ngo bya environoma izo ngendo z'indege zisaga zikora zimanuka zizamuka zigera gutengo bazisubiye mu Burayi cyangwa bagiye muri Canada cyangwa gihe icyo ni nonsense muri makeya izera munzu bari kuvugira cyane kugira ngo batahireho nta yindi mpamvu naho ubundi munzu ubu ngubu nyine ko zitagira iwabo zabonye na kaga nyine kuko ntawe uzirengera yemwe nimwe namwe nahanegeye n'abana bashobora kuza bakajya mbiyenza aho batuka bagira gute muri make ikibazo niko nkibona nta impunzi bo bari kuzikoresha kugira ngo barebe izi ibindi bazikoresha ikintu nuko Kagame icyo yashaka ku muzo muri zimahama cyararangiye none ubu nta kizishaka kandi yaguhaza nyine yaguhaze arakujugunya nk'uko umuntu ajugunya igishwa cy'umuneke bo muri make rero ibintu nuko mbibona jyewe impunzi zirafite ibibazo ziri mu Rwanda nago gatoya ariko ntabwo bazivugira kubera ko bazikunze ahubwo ni ukubera ubukene bwabaye bwinshi ku isi yose ariko noneho n'u Rwanda ukaba ushaka kuzihahiramo kugira ngo urebe ko nk'uko basanzwe bacuruza ikintu cyose nazo bazazicuruza murakoze
urakoze mbaduko muzi ko mu biganiro byacu byashize twatangiye kujya tuganira ku kibazo cy'ibyerekeye ibidukikije ukuntu mu buhinzi nayo hose hashobora kuboneka ikibazo cy'imiti n'amafumbire biterwa mu mirima cyane cyane mu bishanga bikaba byakwanduza imigezi y'abaturage n'amatungo bakayanywa abaturage bakakoresha amatungo akayanywa n'ibiki byose bigatera ibibazo bikomeye murabona ko ngiye uko mbibona ndabona ikibazo cy'ibidukikije cyatangiye kuvugwa ku mugaragaro mu buryo bwihuse noneho muzi neza ko hari amasezerano Kigali yasinye muri 2016 amasezerano yasinywe i Kigali ngo avugurura ngo aya Montreal ngo yerekeye kugabanya ibyuka bihumanya ikirere. U Rwanda rwanditse rwishimira ko Joe Biden uri ya perezida mushya wa Leta Zunze za Amerika ngo yasabye ko hakorwa inyandiko ngo yashyikirizwa Sena ya Leta Zunze za Amerika noneho ngo hagasabwa ko ngo Joe Biden agasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko nayo yakubahiriza ari amasezerano ya Kigali. Ibyo wabisoma muri Kigali Today kuri 28 z'ukwa mbere 2021. Bo ibiramamba ariko nuko ari amasezerano ya Kigali afite asa nkaho akomeye mu byerekeye kugabanya ibyuka bihumanya ikirere bayagarukaho murabona ko perezida wa Amerika Biden yatumiye abakuru b'ibihugu 40 ku isi harimo 5 baturuka muri Afrika ariko u Rwanda ntibarutumira kandi ayo masezerano bavuga yasinyiwe mu Rwanda. U Rwanda ntibarutumiye kubera impamvu zumvikana Kagame arashimuta abantu arakora ibintu bidakorwa arakora ibidakorwa ku isi arica batavuga rumwe nawe arashimuta rero ubumba n'izo mpamvu u Rwanda barukingiye imiryango ntirutumirwe muri iyo nama ya Joe Biden yiga ku byerekeye ibidukikije kandi u Rwanda rwari kubigaragaramo rwari rufite umwanya ukomeye ubundi rwari kugira umwanya ukomeye kubera ko nyine ari amasezerano yasinyiwe i Kigali. Bo noneho rero ikindi nshaka kuvuga muri iyi ngingo ni uko nyine ibidukikije ari ingingo isa nkaho igenda igarukwaho n'ibinyamakuru byinshi n'abanyamakuru benshi. Hari ingingo ivuga ngo 80% ngo ibyuka byoherezwa mu kirere mu Rwanda ngo ibyuka bibi byoherezwa mu kirere ngo kenshi ngo bituruka ku modoka zira modoka ziba zishaje za diesel n'ibiki byose no gucana inkwi cyangwa se ibintu by'amakara cyangwa se gucana inkwi ngo byonyine ngo byihariye 80% ibyuka bituruka byoherezwa n'imodoka ni no gucana inkwi n'amakara ngo byihariye 80% by'ibyuka bihumanya ikirere mu Rwanda. Ibyo ni inkuru yo mu gihe com ibwo bushakashatsi bwakozwe n'umuryango witwa ngo Rwanda Climate Change umuntu akaba yabisanga mu gihe com inkuru yo mu gihe com ku itariki ya 24 z'ukwa kane 2021. Mbo ubwo rero abatunze imodoka turibaza uko bigiye kubagendekera harimo abavuga ko ubwo ngubwo kugira ngo wenda izo modoka zishaje cyangwa zihumanya ikirere cyane zivubura ibyuka byinshi ngo bagiye kuzisoresha cyane ku buryo ba nyirazo bazatinya kuzitunga bakazireka. Ikindi rero umuntu yenda bagiye kongera imisoro yazo ubwo niko umuntu yatekereza. Ikindi rero umuntu yavuga nuko izira modoka n'umuntu zitwizura amafaranga menshi zizisura amafaranga menshi kuryo bamwe hari nkuzagiye ziboneka bavuga ko abanyarwanda bamwe bajya gutirisha bakazijyana muri Kongo bakazandikisha cyangwa bakazandikisha Burundi none bakajya bazitungira mu Rwanda ariko zitwa ko ari modoka zo muri Kongo kubera ko imisoro yo mu Rwanda irahenze cyane mbona rero ikibazo rero kindi umuntu yavuga nuko muri vision 2020 nyirengo niba ntibeshya bavuga ko muri 2020 ibyo byateganywaga muri vision ngo u Rwanda ngo rwagomba kuba rusigaranye abantu hari 50% ngo bacana inkwi bacana amakara cyangwa bacana inkwi ngo abandi bazabacana gazi ibyo ngibyo ntibigeze babigeraho umva n'ibintu byumvikana noneho rero inkuru yacu nyamukuru uyu munsi ni hari ya Green Party nayo irimo gutabariza ngo imigezi yo mu Rwanda ni inkuru yanditswe kuri Kigali Today kuri 23 z'ukwa 4 2021 inkuru ivuga ngo Green Party yo mu Rwanda ari ashyaka rya Habineza Frank ngo ririmo gutabariza imigezi yo mu Rwanda kubera iki rero impamvu baravuga ko imigezi yo mu Rwanda iyo nkuru yanditwa ngo ngo ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party ngo riyoborwa na Depite Frank Habineza ngo ryavuze ko amazi y'u Rwanda arimo guhumana ku rugero rukabije mbo impamvu twabashyiriyeho iriya audio mwumvise mu kanya ivuga ko ngo ingona zirya abantu bagiye kuvoma muri Nyabarongo mu kanya turareba amazi ya Nyabarongo na ameza ate muri ya nkuru batubwiye ko ngo ingona zirya zari umuntu izina ntabwo niyibuka neza ngo yagiye kuvoma amazi yo kugira gute yo kwengesha ibitoki ngo amazi yo kwengesha ibitoki mu gitondo agiyeyo ingona iramurya ayo mazi yita murya yari kugenda akayongesha ibitoki abandi bavuze ko ikibazo bafite abaturage mwabyumvise bavuga ko ikibazo bafite ni ukubura amazi hariya hafi ya Nyabarongo bigatuma bajya kuvoma amazi muri Nyabarongo ingona zikabarya n'abaturage babyivuge ntagajye mbivuze urumva ko kuvoma amazi ya Nyabarongo ni ibintu bisanzwe kubera ko nta mazi bafite abaturage nta mazi meza bafite nta handi bafite bavoma amazi ni muri Nyabarongo kandi ndetse nigeze uha amazi ariko rero n'ikibazo kigiye kubaza uyu munsi Nyabarongo amazi yayo ameza ati reka turebe uko Green Party ibitubwira ni ashyaka rya Frank Habineza ari amazi abaturage bajya kuvoma bakayengesha ibitoki bakayanywa bakanatekesha ngo ni amazi ahumanye cyane ngo Green Party ivuga ngo ikivuga ngo ngo amazi ngo habamo iki reka mbisome kangambisome ngo ayo mazi ngo basangamo ngo amazi aturuka mu Rwanda ngo ajya muri Nili ngo arimo imyanda myinshi cyane ngo aturuka ituruka kwicukurwa ry'amabuye y'agaciro na zakariyeri ngo byose babyisukamo ngo irindi myanda ituruka hirya no mu gihugu ariko bakavuga ngo Nyabarongo yabaye ikimoteri cya Kigali kimoteri cya Kigali umuntu akibaza icyo kimoteri bavuga ni kirere ngo muri ayo mazi basangamo amacupa ya plastike ngo za pampersi abana ngo bitumyemo amacupa ya plastike ngo imyanda yo mu nganda n'ibindi byose akavuga ngo uriya mugezi wa Nyabarongo uranduye mu rwego rwo hejuru rukabije none bakavuga ngo iya myanda yo mu nganda ishobora no kuzana ibintu bizere mashimike cyangwa se imyanda ya ibintu bya shimi bishobora gutuma abantu barwara indwara z'impiswi bakarwara munda iyo bayanyweye abo bakoze ubushakashatsi baranavuga ko ari amazi ashobora kwanduza imboga z'amashu n'iki byose uramutse uzivanye hariya ugahita uzirya wenda utazironze n'iki byose ngo ushobora kurwara kubera ko ngo ayo mazi ya Nyabarongo aranduye cyane umva amazi bajunya mu bya pampers bakabiza mu macupa ngo amazi yo mu nganda yose akaza kisukamo wenda nayo mu misarane araza akajugunyamo byose nta kintu batajugunyamo berekanye abantu muri Green Party bari iruhande rw'imyanda kimoteri cy'imyanda kiri iruhande rw'amazi ni ibintu biteye ubwoba none ikibazo rero ni iki ngiki bari abantu bayavomesha nako bavoma ari amazi bavuze ko banasukamo ibiriya bintu byo muri kariyeri bari abacu hari abacukura amacupa bacukura amabuye y'agaciro ibyo byose biraza bikagwa muri ari amazi kandi ibyo ni ibintu haba harimo ibintu bishobora kwangiza ubuzima ibintu byangiza ubuzima cyane by'uburozi mbega urumva rero ko muri iriya Nyabarongo harimo uburozi harimo imyanda harimo ibintu byinshi cyane twibaza rero tuti bari abaturage bavoma Nyabarongo bajya kwengesha ibitoki bajya kuyakaraba bajya kuyatekesha bagira gute ko mwabiyumviye ntagari mwabiyumviye mu radio ngo nazana n'abaryo bagiye kushaka ayo mazi ari amazi yabaguye neza hari uwavuze ati bari abantu bagombye kwihuta bakajya kwipimisha kubera ko ari amazi yabateye indwara ntabwo bize ko bararwaye kubera ko ari amazi arimo umwanda mwinshi 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 cyane ni ikibazo rero gikomeye bari abaturage bayavoma urumva ko ni n'uburozi bavoma urebye imyanda irimo ukuntu abantu bo Green Party babivuze ibintu biteye ubwoba cyane ikindi umuntu yavuga nuko bavuga ngo kiriya kimoteri ngo cyanduba hari umujyi wa Kigali urunda imyanda naho ngo amazi ahava nayo aragenda akajya mu yandi bikamanukira ngiye muri za Nyabarongo yavuye mu myanda kubera imvura n'iki byose iramasuri ni ibintu biteye ubwoba ubwo rero bari abaturage bacu bo batuye Nyabarongo baturiye Nyabarongo bayivoma kubera ko n'andi mazi bagira leta yabahaye amazi leta yabahaye ikibazo ntabwo kikiri ngo na gusa ikibazo ni indwara bavana muri ariya mazi bavoma murabyumvise ko ngo uriya Nyabarongo yaranduye cyane rwose ni ibintu rero biteye ubwoba ikindi nuko ngo ikindi nacyo kijyanye n'ubu n'ibyerekeye bizukikije indi sujet nuko ngo hari ngo amafumbire n'imiti ngo bikoreshwa mu buhinzi cyane cyane mu bishanga ngo nabyo biratungwa urutoki mu guhumanya imigezi ibyo n'ubushakashatsi bwakozwe mu Rwanda ngo bwakozwe na Rwanda Climate and Development Network wabisoma mu gihe ko mu kunkuru ya byabanditse ku itariki ya 23 z'ukwa kane 2021 mwumva rero ko imigezi y'u Rwanda iranduzwa ku mpande zose ari amafumbire ari imiti bakoresha mu bishanga mu myaka arizo ari bituruka mu nganda za Kigali ari ibi bya umwanda wose nyine yarara bimoteri bagende bajugunya muri Nyabarongo ari ibintu bya kariyeri aho bacukura amabuye y'agaciro amazi agashoka ajya muri za Nyabarongo ni ibintu biteye ubwoba murumva ko abaturage baturiye amazi cyangwa bayavoma bayakoresha ni ikibazo gikomeye ku buzima bwabo reka ndekere aho ngaho iyo sujet ni uko iteye ariko murabona ko ikibazo cy'ibidukikije ntabwo ari ikibazo cyoroshye mu Rwanda nubwo Kagame yishyira imbere akavuga ngo arimo ikibazo kimushishikaje ikibazo cy'amafirigo ngo n'imodoka ya elektrike n'ibyo byose ariko nahari ahantu mu migezi harimo ibibazo bikomeye cyane nkuko izi nkuru nyinshi cyane tusomye zibigaragaza reka ndekere aho ngaho mutange komantere zanyu Jean Pierre izamone ryawe
ya urakoze cyane Edouard nge ndumva ko icyo kibazo ibyo umuyobozi wa Green Party yavuze nge ndumva ari ukuri Frank ndumva ya ibyerekeranye n'amazi ya Nyabarongo rwose nta kubishidikanya ahubwo yenda ntiyavuze n'imirambo y'abantu ibirimo igihe cyose kandi kumva no abantu bayanywa bakatekesha urumva bayengesha ibitoki iki byose urumva harimo ingaruka nyinshi cyane kandi nyine n'ibintu by'amafumbire twahoze tuvuga ukuntu iriya fumbire bakoresha nyine nayo itwarwa igenda yiroha mu itwarwa n'isuri none ikiroha mu mugezi ugasanga umugezi wahindutse inyanda hanyuma hariho na biriya bintu nyine basigaye baragize ngo byo gucukura ngo bacukure by'amabuye y'agaciro hari inganda nyine hari umuntu ugeze kujya ataka avuga ukuntu bamucukuriye umurima ngo ari kampani za FPR rero ngo yavuga ko ari umuryango wo kwa Kagame ku giti cyabo bacukura ngo ahantu bakaba barahagize nyine ahantu hari vide kubera ngo bakora ndumva hari ngo rwari uruganda rw'isima ndetse ku buryo uwo musozi wose nta kigenda n'abahaturiye ugasanga bafite icyo kibazo ni ikibazo rero gikomeye ariko ikibazo ku bidukikije urumva bavuze ngo imodoka ngo zishaje no gucana ndetse n'ibicanwa byaba inkwi cyangwa amakara urumva ibyo bintu uko ntekereza ko ari bibiri yaba imodoka zishaje yaba gucana amakara njye ntekereza ko harimo business FPR birimo iyo kugira ngo yenda niba ari nk'imodoka zishaje bashobora kuba bareba bagasanga abantu bafite izo modoka zishaje ni abantu batagifitiye akamaro FPR kuko yenda bari bafite akazi bakaba barakabambuye bagasigarana ayo mamodoka ashaje mbese bakabona nta kintu FPR kibavanamo no gucana izo nkwi ntekereza ko harimo nk'umuntu uzanye nka projet yenda ya gaze cyangwa icyuzo uko baharara bafata utuntu ibintu bishyashya ugasanga ari umuntu ufite projet yo kuzana gaze akababwira ati mujye mushyira abaturage ku ngufu bakoreshe gaze kugira ngo bajye bacana izo nkwi cyangwa ibiti cyangwa amakara FPR turabizi ni abantu b'abacuruzi n'abantu bashaka amafaranga ari uribuka nk'ibi by'imodoka mu minsi ishize bari bavuze yuko ngo bafite imodoka ngo zihenze cyane ngo zitazongera gusora bakajya bavuga ko ngo izidahenze ngo arizo zajya zisora urumva ukumva ni ikibazo ni ibintu byo gukuramo abantu amafaranga ariko buriya bashaka igisubizo none se ko batavuze kiriya cyantuza se nk'ikintu bita deforestation biriya byo kugira mbese nko guca usenya amashyamba mbese kugira amashyamba hari amashyamba bakahagira nka kureba impunzi urabona impunzi ahantu zirari nyinshi zikenera imwe ahantu habereye aho mbese ugasanga nk'ahantu bamaze nk'umwaka ari impunzi nyinshi nyuma y'umwaka ugasanga ahantu habereye aho hari vide nta byatsi bikihamera amashyamba yaracitse kubera yuko nyine baba batema ibiti byegereye aho batuye ishyamba ugasanga nta shyamba rihari ikintu cya deforestation ntabwo bakitaho kubera yuko kitabinjiriza yenda urebye kuko nk'urebye nko gutera amashyamba ntabwo babikora kandi gutera ishyamba nta kintu bisaba kiri spesiyali njyaga mbona abantu babikora mu muganda abantu bagatera amashyamba imisozi yose ugasanga yuzuyeho ishyamba kuko gutera ishyamba bishobora gutuma nyine mbese imvura itaba nyinshi birinda isuri nk'uko tubizi kandi bikazana umwuka mwiza mu gihugu ariko nk'ibyo bintu ntibabitekereza kuko ntekereza ko nta mafaranga babibonamo y'ako kanya ahubwo bakavuga bati hari imodoka bishaje hari abantu bacana ibi bareba ahantu hari bizinesi ntibareba ahantu hashobora gukemura ikibazo njye nizo mpungenge mfite kubera ko niba Kigali ituwe cyane nk'uko bigaragara ko isigaye ituwe cyane koko donko hirya no hino muri za bidonvire hirya no hino kera siko byari bimeze abaturage bariyongereye ibikenerwa yaba inkwi yaba ahantu abantu bakinira ibintu byose byariyongereye ku buryo ibimera byangirika buri munsi ariko ntabwo batekereza bati twongere ibimera dutere amashyamba nk'uko kera yaterwaga habe menshi imisozi ibereye ihanamye tuyitere amashyamba icyo gihe tuzaba tugira amvironoma nziza n'ibyo by'amazi n'amasuri n'iki byose byahagarara ariko ibintu bitaza n'ifaranga by'ako kanya bariya abantu wagira ngo niwabaruza amafaranga cyane cyane yenda Paul Kagame n'abandi bamwegereye ntabwo bareba mu nyungu z'abaturage bareba mu nyungu zabo ku giti cyabo ugasanga rero nicyo kimwe umuturage agakomeza kuharenganira ntekereza yuko n'ubwo Frank wa Green Party avuga nawe ababibona hari igihe abajyamo kugira ngo yerekane ko nawe hari icyo akora kuko ibidukikije biri mu mwanya we nk'umuntu wo muri Green Party ariko ugasanga ibisubizo ntabwo babishakiraho bigomba gushakirwa ahubwo barishakira ibyabo bibaranje ntawamurenganya yenda ikibazo aba yakivuze kuko bimureba ariko nanone ibisubizo bagombye kubyigira hamwe nko gutera ishyamba ntacyo bisaba gutera amashyamba imisozi ikambara amashyamba mu ngo ahantu hari imisozi ahantu hari amazu yegeranye bakajya bateramo ibiti ibyo ntabwo babikora nanubwo babitekereza kubera yuko nta mafaranga bibinjiriza rero bariya abantu na bizinesi byo rwariziritse nashimye mbaduka aho yaravuze nyine ukuntu biriya bintu by'impunzi bibinjiriza urumva bibinjiriza amafaranga bo ntago bareba ibintu bifitiye abantu akamaro ubundi nta mpunzi zagakwiye kuba zirimo igihugu ibyangiza rero ibidukikije hariya nibyo FPR ikreya iyo irabikreya ku giti cyayo ariko ibifitemo inyungu so ntawavuga rero ngo abaturage ntacyo bakora abaturage bashobora kugira icyo bakora ari uko leta ibagiye imbere ariko igihe yishakira amafaranga biranyuranye yuko ikirere cy'u Rwanda n'ibintu kwangiza ibidukikije byahagarara ntekereza ko no kuba batagenda batahamagawe mu iriya nama yo muri Amerika zirabababaje ariko ubwo bazashakira ahandi kuko n'ubundi bagiye gusaba amafaranga nta kindi ubwo bazayashakira ahandi naho ubundi biragoye kugira ngo wumve icyo kariya gasigo gashaka n'ibyagirira igihugu akamaro ubona ari ibintu bibiri bitandukanye agatsiko gashaka amafaranga abaturage bagashaka ikibarwanaho ariko urabona bo bishakira amafaranga kandi nta n'icyo wabikoraho kindi buriya ni kuriya bameze mpaka barundutse nyine ndumva aricyo nabivuga hedi yarakoze
urakoze rero cyo kwambara dukoma dukoresha muri ryawe
okay muranyumva
wi turakumva neza
Okay, ya murakoze cyane nabakurikiye nabumvise gusande kujya nsimbuka mvamo nimva mu rero ntimwihanganirwa birantware iminota nk'ibiri cyangwa itatu kugira ngo ngaruke. Bo kubya byerekeye ngo kubidukikije na ndabyumva na bibonyeho hari amakuru nyine na hoze soma nanjye hanyuma u Rwanda ariko rukaba rwisimbukuruza cyane rwishyira kuri table d'honneur rukabya tuhereye kuri iriya nama Joe Biden yatumije mu bihugu bitanu byo muri Afurika numva ari byatumije by'ibihangange niko nabyita ibihugu bikomeye muri ekonomi bikomeye bifite ijambo mu bihugu by'amahanga bikumbwa ndabonamo South Africa nkabonamo Nigeria ndakeka ibindi simbizi ndakendeka nka Kenya ishobora kuba irimo
Gabon birimo nabyo
na South Africa na Nigeria
na Congo irimo
okay ndumva tubirangije
okay
turabirangije South Africa Nigeria Congo Gabon wenda
na Kenya
ni okay ibindi si turakeraho wenda ibintu ntabwo mbizi neza ubwo su Rwanda urumva u Rwanda rwajya hehe tuhita gukabya kandi hari byinshi biruri imbere uretse biriya byajya kwifotoza n'abatanga amafaranga batabahabaho bisite ngo babandike neza hari ibindi biri imbere bitajemo bitaje hano mu Burayi byinshi ntabwo byajemo kuko bagenda bwafata ku migabane yose y'isi bo ibyo ngibyo rero nyine bakabya bavuga ngo bashaka kwifotoza no kwiyerekana ariko biha agaciro katari ko u Rwanda nako gatoya rwose wenda nanjye nkiri mu Rwanda n'izina ry'u Rwanda numvaga ari igihugu cy'igihangange kuko narinze ko u Faransa cyo gihugu gikomeye ku isi kibaho kindi ariko bigeze ahandi usanga hari amafuti narinze ko imodoka za Peugeot zo za mbere ku isi igeze mu Burayi usanga ahubwo ni amafuti bo aha ubwo rero icyo nicyo nashaka kuvuga yuko u Rwanda rwisimbukuruza cyane nahe naho ibindi biriya mvuga ngo bya uriya mugabo ngo Frank Habineza ngo ari kuvuga neza navuge neza namubwira iki icyo namusaba ni ukumbwira aho azabanza atubwire dosiye y'uwo mu perezida we wamubanjirije w'ishyaka rye kagwa Gwisereka azatubwira aho dosiye yageze niba bitarabaye nka ziriya manza zaba rwisa garasi na Paul batubwiye ko ngo bazakora nkete ariko nanubu kaba tuzaho twarabuzaho byahereye okay ibyo tubishyire ku ruhande kuko ntaguhuriye na n'ibidukikije ariko rero Frank Ntabireza ajya areka kugirirwa arangaza abantu kubona umuntu w'umudogitera yigira kuriya nabyo naya n'ibindi bindi n'ikindi nawe na mbona giteye isoni ni ukuntu ibintu byose byapandishije bigahenda mwahoze muvuga ngo umugabo ujya kugura uwo mugabo wafashwe n'ingona kugura amazi utanga amenya ari kwijerekani ngo agura amazi meza noneho agahitamo kujya kuyavoma muri Nyabarongo nyamara tutagiye kure nubwo birirwa babeshya ngo basanze igihugu cyarapfuye amazi yarahabaga mu Rwanda ntugomba kuyagura kuriya ahubwo kugitanga niba ari faranga rimwe cyangwa ngahe cyangwa abana bakajya binuba kujya kuyazana ariko ntabwo byabira ibintu byari bihari byo kujya kugurisha amazi ahenda kuriya kandi nayo atari utavuga ngo ni n'amazi yo mu icupa cyangwa amazi meza adafite mikorobe n'imwe nabyo ntabwo ari byo nayo mazi nayo agurishwa nayo afite twa mikorobe ubundi tutari twinshi nk'ibyo muri Nyabarongo ariko nayo afite za mikorobe ikindi twakunze kubona amafoto murabyibuka ntabwo ari kera cyane abantu bari kuvoma aho inka ziri kuganga muri u Rwanda rwa Kagame twaribonaga neza ziri ko zituma ziri gushoka abana bari kuvoma cyangwa abagore bazamuye amagutiya n'amapantaro n'amaki bari gushafata amazi bashyiramo amajerekani inka ziri kugangamo ibyo twarabibonaga ntabwo ari kera ntabwo arashira imyaka itatu ibintu rero biteye agahinda birirwa baririmba ngo ni Singapore ya Afurika mbo ikintu se navuga ni igiki u Rwanda ntabwo gugatoya nabivuze ankarave kari kure cyane y'intuzi utumbagiye n'indege ni kure baba uturutse iburasirazuba baturutse iburengerazuba kugira ngo uzahagere ni kure k'imisozi ihanamye ibyo bintu byose rero kari sur peuple niyo yayo ibyo nabyo ntabwo byorohera kuri environnement okay ntacyo ntabwo barenganye ariko se bakora ibishoboka na hano ntuye ni igihugu gifite imisozi ihanamye ariko bakora ibishoboka kugira ngo bakore kuri environnement barabikora kabisa n'ubusubisi niko bimeze ubusubisi ni igihugu nacyo kiri très montagneux barabikora batera amashyamba bakarwanya isuri ariko batajenetse ku buryo ahubwo abantu babishatse bajya bakorana za narigendo shuri bakajya kubireba uko babikora kuko na isuri yo muri iveri iragatsindwa iyo iveri irangiye hakaza noneho impeshyi ni ibintu bibi cyane ubutaka buba bwakonje bwabaye ikonjere bukongera bugashyuha cyane icyo gihe n'amabuye aramanuka iyo ni isuri rero spesiyale nayo iteye ubwoba ariko bagerageza kuyirwanya ibyo rero ntibikorwa ikintu wenda navuga ni uko wenda ndeke kwirwa nenga hari ibintu abantu bashobora gukora kugira ngo bagabanye nyine ibyo ibidukikije bimererwe neza hari nkabiriya za fotovoltaike ziri gukoreshwa cyane imirasire y'izuba irakora ariko mu kwa Kagame ibintu byose ni manyanga ubundi babikoresha hano birakora cyane bigezweho kandi nta n'izuba ryinshi rihari ariko birakora za biyogaze zirakora ikindi n'inkwi ubundi zirakora buriya ziracana ni nizo bacanisha urugero nabaha kugira ngo mubyumve neza nuko mujye mubona amafoto muri mezo blanche cyane muri iveri haryo babonaga perezida yakiye undi muntu perezida bacanye ziriya nkwi donc iyo zicanye zigashya neza nta kibazo zibitera nta CO2 ivamo biragenda bikarangira noneho imyuka izamuka hejuru ni mizima nta kibazo gitera nta na CO iza kuko CO iza y'ibintu bitahiye neza ku buryo rero iriya ntabwo ari ya mvironoma ntabwo ari mbi ahubwo nanone ikiri kibi cyane ni amakara ku buryo ntarabona n'umutegetsi wayakuraho sinzi impamvu kuko ubutubya kugira ngo ubone amakara umufuka ubucanye ibiti bingahe kandi noneho ntibishya neza kandi uko biri kose ni bibi cyane byagombye rero guhagarikwa ariko hari n'amashyiga meza n'ubundi bakoresha none kuko amashyiga yo mu Rwanda dukoresha atatu cyane cyane mu giturage energi yose irigendera nyine murabibona ko igenda yose uko yakabaye ku buryo rero ubundi normalom icyo bagombye gukora ni uko bigumamo noneho hose ugafunga ikabifuru bikajya bisohokera hejuru gusa noneho izo nkwi wacanye ukazicana ariko zigashya neza zikaba ari inkwi nyine zumye apana ziriya zimeze nka biriya biti bitumye cyangwa urwiri ruyo rutumye bimera nabi cyane cyangwa ucana amashara nabyo nta kigenda uko biri kose rero hari ibintu byinshi umuntu yakora harimo ubushake harimo kutariganya kutabeshya abaturage kutabashuka kutikunda gukunda ifaranga ryawe ukarikuramo ugahasa ukavuga ngo ibikomera nzambuka kuko mbona akaga ibyo mbona akora nka biriya bintu bantu z'abakoze ba benari n'abandi bose n'abariya badikitateri bo muri afurika ariko urundi umuntu ukunda abaturage hari ibyo umuntu yakora ariko ukamenya ko igihugu cyaba giteye igihugu cy'u rwanda nuko nabivuze nabo gakennye gatoya gasabiriza dayeri noneho kanakirirwa gasabiriza kubera ngo baze barebe ngo kagushije ishyano rya jenoside ibyo ngibyo babiretse abanyarwanda tugakora tugashyira imbaraga hamwe tugatariza umugozi umwe tugatera nk'uko jean pierre yabivuze tugatera ibiti tugatera ibirwanyasuri tugatunganya imigezi tugakoresha n'amashanyarazi aturutse ku mazi yego nayo ashyushya amazi ariko ntabwo ari cyane ariko apana biriya byo kunuza amashanyarazi yo kuri kunuza ko ariya kuri ruhondo yo ntabwo ari byo kuko ikiyaga kimwe kigenda kivoma ikindi kimwe kizakaba ijuru kuko amazi asohoka ntabwo angana n'ayinjiramo aturutse wenda mu birunga cyangwa aturutse mu yindi misozi ubundi amazi ariko ashoka ukagenda ugakora donko aho turubine zisa n'amashanyarazi ariko ahantu amazi umugezi ku mugezi nta kibazo kirimo arashyuha gatoya ariko ntabwo ari cyane kuko ntabwo ni meza cyane kurusha energi atomike energi atomike urabona iyo ugize agisida ibyabaye Fukushima ibyabaye ahandi ni ibintu bibi cyane muri makeya navuga ko ibintu bishoboka ariko iriya leta n'ibizabishobora simbizi ariko ikibazo cya environoma ni ikibazo gihangayikishije isi yose cyane cyane memu hano mu Burayi ubu ngubu kurusha no mu Rwanda uretse ko konsekanse zose zimbi zikubita kuri Afurika cyane cyane Afurika tropicale niho buriya tugira konsekanse mbi kurusha hano mu Burayi ariko twese ku isi yose kiriya kibazo kiratureba mureke kwifotoza byera bya Kagame mureke kugira gute ikibazo cya environoma kirakomeye cyane n'izi modoka koko birakomeye zigomba guhinduka na energi nyine bakoresha ni na bateri bakoresha ku modoka ku biki byose bigomba guhinduka ariko n'ubwitonzi n'ubushishozi ariko apana amanyanga n'ubusambo biriya mu Rwanda bakunze gukoresha no kwibonekeza ariko ikibazo kirakomeye kandi kirashakirwa umuti kandi bashaka gushyira hamwe no kuvuga ngo umwe akuru agishyira ubushinwa barakora ukundi abose barakora ukundi abanyarwanda barakora ukundi ubashaka ko kuko planete ni imwe yo kuri iyi si dufite kandi tuyimereye nabi twizambya ku buryo rero ikibazo cyabaze kuba gikomeye bagomba gutahiriza hamwe twese hamwe tukagikemura murakoze
urakoze urakoze mba dukoreka tuye ku ngingo yacu ya nyuma ingingo yacu ya nyuma turareba ikibazo cya cy'ubukene kiri mu Rwanda burimo kugenda bugaragara bugaragazwa n'ukuntu bari kubaka imyenda n'iki byose ariko bigaragaza ko igihugu gikeneye amfete investisoma gikeneye abantu bashora imari mu Rwanda ku bwinshi ndetse bakaza ari benshi kugira ngo nibura kibashe kwinjiriza imisoro myinshi abantu bashe kubona akazi ari benshi nabo basore ku mishahara yabo basore noneho igihugu cyowe n'amafaranga yo kuba yacyajya kugira gute kwishyura iriya myenda kirimo gufata cyane bo noneho kugira ngo ahubwo gikuru ishoramari n'abakeya bari mu Rwanda benshi muzi ko bahunze abanyarwanda benshi bahunze imisoro abacuruzi benshi bageza Mozambique bageza Zambia bageza Malawi bageza hose barihungira none n'abari bahasigaye leta irimo kubashishikariza kujya gushora imari muri Repubulika ya Santa Africa ahangara ni ikibazo gikomeye cyane bo muri iyi minsi muzi neza yuko leta y'u Rwanda yashyizwe mu bihugu no bari FMI yashyize mu bihugu 20 ibihugu ku isi 20 bikennye kurusha ibindi bikabije mu bukene kandi bavuga ngo ni ibihugu ngo bifite ubukungu buri vulnerable ngo ubukungu buri mu manegeka niko abantu babisobanuye ngo noneho ibyo bihugu bifite biri mu bukene bukabije kandi ngo bifite ubukungu buri vulnerable cyangwa se buri mu manegeka FMI yavugaga ko bigomba gufashwa kwishyura imyenda yabyo imyenda bifite ubu ngubu koroherezwa mu kwishyura imyenda kugira ngo bibashe kubona nibura agafaranga ko kuba byagura inkingo zo kurwaya zo gukingira abaturage babyo noneho rero mu rugo rwego rwo gushaka inkingo hari ibinyamakuru byinshi byo muri leta ya gatsiko twagiye dusoma ugasanga ngo bakavuga ko ngo FMI ngo yahaye u Rwanda miliyoni 11 y'amadolari ngo irongera iruha miliyoni 220 mu rwego rwo kurwanya COVID-19 ngo banki y'isi ngo ibaha miliyoni 15 z'amadolari irongere ibaha miliyoni 30 ubwo ni ibibazo by'inkingo byose ubundi Ubudage ngo bwabahaye miliyoni 78 z'amayero nazo zifitanye isano no gukingira abaturage urumva ni amafaranga menshi cyane noneho iyo myenda isabwa hirya no hino baravuga ko ari imyenda yo gushaka inkingo n'iki byose gukingira abaturage urumva deja ni menshi cyane kuko baravuga ko bakeneye bakunda kwandika bavuga ko bakeneye ngo miliyoni 124 z'amadolari gusa kugira ngo bakingize 60% by'abaturage ariko ayo bamaze gufata ni menshi cyane uyateranyije yose ni menshi cyane bavuga ngo yose ngo nayo inkingo najyanye n'inkingo ariko ni menshi cyane aruta ariya miliyoni 124 z'amadolari bavuga ko bakeneye yo gukingira abari abaturage 60% by'abaturage nyine noneho rero twibaza igihugu kitabasha ubwacyo kitibonera amafaranga ukingiza abaturage bacyo ambete ni igihugu kidashobotse kubera ko donc kuvuga ngo icyorezo kirateye ngo buze amafaranga kugura inkingo zo gukingiza abaturage bawe ugomba kujya kuyaguza ntabwo ari ikibazo cyoroshye ipi n'amafaranga waguze ntabwo ari benshi guhaguruka bakajya kuguza miliyoni 10 z'amadolari uri igihugu nabyo ntabwo ari ibintu byoroshye ni byerekana ko ibintu bitameze neza ubundi mwabonaga ko ngo bagujije abaturage ngo batanze basohoye impapuro mpeshya mwenda ngo zo kuguza mu baturage b'u Rwanda miliyari 20 z'amafaranga y'u Rwanda urumva ko ibyo byose ubiteranyije yuko ngo muri uyu mwaka ushize ngo abaturage abantu ba umwenda w'u Rwanda wavuye kuri 49% by'umusaruro mbumbe ugera kuri 67% urumva ko mu mwaka umwe bafashe imyenda myinshi cyane kuva kuri 49% ukagera kuri 67% bya GDP by'umusaruro mbumbe mu mwaka umwe ni ibintu byinshi cyane ni imyenda myinshi cyane mu mwaka umwe bafashe ubundi mukamenya ko u Rwanda ngo rwiyongereho abakene 165 abakene 165 batewe na covid abantu banyereye bakagwa mu bukene murumva rero ko ibyo bintu byose ni byerekana ko u Rwanda rufite ikibazo rukomeye ariko rwarangiza rukatwereka ko ari igihugu gikomeye kigomba no kujya gushora imari muri Repubulika ya Santa Africa kandi ubwarwo rukeneye abashoramari baza gushora imari mu Rwanda ahubwo kugira ngo ibibazo byose bikemuke ubushomeri bugabanuke babone n'amafaranga yo kuba ubukungu buzamuka bana amafaranga kwishyura imyenda yose barimo gusaba none naba abasigaye mu Rwanda kwa benshi baranahunze yeri abandi abacuruzi benshi baranagiye benshi bagiye mu bihugu imyenda imisoro ari mitoya bamanikira za Zambia iyo ngiyo za Mozambique za Malawi na yose barigendeye nabandi rero babwira ngo nimuje gushora amafaranga muri Central Africa gusa mu Rwanda hasigara monde nicyo gikomeye ikindi nababwira nuko hari inkuru yasohotse ivuga ngo ikamembe ngo abacuruzi baragiye bose barimutse kubera imisoro miremire bahunze imisoro ngo ubucuruzi bwabo bwimukira babujyana ibukavu ngo ibyo cyo harimo n'ikibazo cyo kubura abakiriya kubera COVID 19 abantu batakaje akazi ubasha buguze abantu bakigura niki byose ni na ni ibibazo byose byo byaguma mu rugo n'iki byose abantu ngo barihungiye abacuruzi bigira bukavyo ni nkuru rwose yasohotse yasohotse uyu munsi numva mwayisomye donc urumva ko ikibazo nkabona hari ikibazo gikomeye harimo abantu bashobora kuba bashaka wenda guhungisha amafaranga yabo nkuko bandi bayahungishije bakajyana za Zambia na za Zimbabwe nako na za Mozambique na za Malawi na hose abandi bashaka kuyahungisha bakayajyana muri Repubulika ya Central Africa dore ko ngo umva urwanda rutoresha menshi cyane urumva deja ko nabikamembe bahunze bajya gucuruza ibukavu ubucuruzi bwabo babwimwe babujyana muri Congo kubera guhunga imisoro y'urwanda n'abandi rero bazahunga imisoro meme logique nabo bazahunga imisoro bajya gushora amafaranga yabo muri Central Africa kuko muri Central Africa ngo bazamara iyi nkuru banditse ivuga ko ngo bazamara imyaka 10 badasora niko babagenda babareshya niko bimeze iki nanone gishoboka nuko muzi neza ko Rwanda hari amateka bashyizeho bavuga ko umuntu uzazana amafaranga ayavanye hanze ngo arenze miliyoni y'amadolari ngo azajya amara imyaka 7 adasora urumva rero ko aba bantu bashobora kugenda bagafata amafaranga yabo bakajya muri Central Africa ibyo bazakoresha nawe ubizi harimo na Blanche Madar jara amafaranga babonye mu buryo bwo yurengeje n'amategeko bazayafata bajyane kuyashora iyo ngiyo baba bayejeje abaye mazima bazayagarure nibayagarura mu Rwanda bazagarura nk'ari kapitali iturutse hanze yari mvitse soma iturutse hanze noneho bamara imyaka 7 badasora urumva ko umuntu avanye amafaranga mu Rwanda ayajyanye muri Central Africa ntago azasora kandi anayagarura azayagarura avuga ko ari amafaranga avuye hanze ari mvitse soma zivuye hanze nabwo amara imyaka 7 adasora mu Rwanda urumva ko ibi bintu rero harimo amanyanga akomeye cyane ni ibintu biteye ubwoba ariko nyine byerekana ko urwanda nyine nta cyerekezo kuko urumva niba abacuruzi benshi barihungiye n'abandi bahari ukaba aho kugira ngo wankuraje abantu n'abahunze bagaruke ahubwo n'abasigaye mu Rwanda urimo kubankuraje ngo bagende bajye hanze bagiye bashora imari zabo hanze banasorere hanze urumva ko harimo ikibazo ariko nkeka ko ari buri ya FPR ibirimo ntabwo umuntu utari FPR ibi ntabwo yabijyamo ntibamukundira ikindi nuko bomba bafite abasirikare muri Central Africa ngo nibo barira president n'iki byose urumva ko baragize bafite ijambo ari amafaranga bashora ntabwo Central Africa ni ingore igihugu gifite abaturage miliyoni 5 n'ibihumbi 600 muri East African Community ahantu hari u Rwanda Burundi Uganda Kenya Tanzania na Sudan yepfo hari abaravuga ko hari abaturage bageze kuri miliyoni 150 urumva amafaranga uzajya gushora mu gihugu kirimo abantu miliyoni 5 uyashoye ahantu hari abakiriya miliyoni 150 wagunguka menshi ariko kubera umubano mubi bafitanye n'ibiriya bihugu ayo mafaranga ntibabasha kuyashora mu bihugu duturanye ushatse wakora business hariya hose niho hari abaturage benshi bafite n'ubushobozi bafite n'iki byose n'ubasha buguzi ariko bajyanye muri Central Africa kubera iki kubera ko muri kariya karere k'iwacu ntaho babona bashora amafaranga ntaho babona bakora business kubera ko hose baneye mu mateke nk'uko umuntu yavuga baneye mu mateke ahantu hose urumva rero ko ni ibintu bikomeye ariko nyine biba biteye urujijo kubona igihugu cyanguraja abashoramari bacyo kuva mu gihugu bakajya handi reka ndekera aho ngaho reka mbanze mbaduko ijambo ni ryawe
halo
mbaduko uratwumva
nje ndabumva
natwe turakumva mbaduko
ya urakoze kuri icyo kibazo cyiza cyane bo ni ngire ngo ikize ni biteye agahinda kandi biteye n'isoni u Rwanda icyakora iyi korona yakoze kuri benshi none yerekanye u Rwanda icyo ari cyo na biriya mpamvu na perezida aratebera uretse ko atapfuye ahubwo arahari ahubwo ndakeka yaragiye kwa kinyobozi no no kwiryoshya no kwihinyura no kumukorera makeup no kumukorera relaunch ya hanyuma ibyo wabisobanuye hafi ya byose ko u Rwanda rwafashe umwenda mwinshi cyane ariko ntabwo ari kugwengene nano hose bafashe imyenda na n'ibihugu byo muri byose byafashe imyenda myinshi byo nta gitangaza kirimo rwose nta niso ni byagombye gutera wenda ahubwo ikibazo nyine nuko ahubwo nyine rugomba gusabiriza virya biturutse muri Covax ariko ugasanga rwishyira hejuru ngo rwo rwa mbere ngo niwe rwakingiye kurusha abongereza bakora uriya kingo ugasanga ngo nirwo rwakingiye cyane kurusha ngo ibihugu byo mu Burayi na he hose na Amerika ugasanga ari ibintu biteye rimwe na rimwe isoni bitana ngombwa bo ariko nyine ibibazo birahari byo nta kubitindaho nta no kubica ku ruhande mu Rwanda aho bitabyigaragaza cyane cyane nyine muri Afurika bihita biboneka nkuko wahoze bivuga uti hiyongeyeho abakene babaye abatindi 1,650 bishyashya bije bisanga ibyo ntibira bihari ikintu nakwibutsa nuko imipaka y'u Rwanda imaze iminsi imyaka ifunze cyane cyane y'u Bugande n'u Burundi kandi abantu twaheranaga cyane ku biribwa ku biryo cyangwa ku biryo ku nyama ku mata ku mboga ku fruit ibintu nk'ibyo kandi twari abantu b'abaturanyi bagenderana ikindi wakivuze nuko East Africa ntabwo bagikoze ikirenge ariko si yindi impamvu nuko babamenye nkuko wabivuze nyine ngo baneye mu mateke cyangwa ubundi ari nakabwana kanya mu mateke niko bakubitiza akabwana nyine cyangwa bakabwira uko atazongera kugira ngo utazongera kubikora ndakeka rero u Rwanda abayobozi b'u Rwanda abategetsi b'u Rwanda barabwije ukuri habiriya kikwetegeza kuvuga ati ganira n'abantu bakurwanya kuko niwo muti mugomba kuganira n'ubundi bazaganira tutari bazaganira abantu bose baraganira na apartheid muri Afurika y'epfo yarakomeje isasi Nigeri imyaka irenga ijana ingahe ariko byarangiye baganiriye bagomba kuganira rero nabo nubwo bavuga ngo ntibazaganira bavuga ngo bazamuhitinga ibiganiro bigomba kubaho yabishaka atabishaka naba atakiriho ariko ibiganiro bizabaho kuko ntabwo azaheza abana b'u Rwanda hanze imyaka n'imyaniko ntibizashoboka ntibizamukunda naho byabaye none wabishoboye donko rero ntiyazabikora hanyuma ikindi wahoze uvuga uti abanyarwanda bari babwira ngo bajye gushora imari muri Republic Centrafricaine ndagira ngo perezida wabo ni kuri uri kubingingira abanyarwanda ngo nibaze ngo nibabanguke ngiye ndabibona ukundi ndi kubona colonization rwose ni colonization nk'uko ububirigi bwaje uretse kubirigi babeshye ngo ni protectora buri gukora ubundi abakoronizaga u Rwanda bari abadage bamaze gutsindwa bati reka tugerageze u Rwanda ababirigi ubwo babirigi rero ba muri macyana bako bakoronije u Rwanda abambona rero na kaga byari gukora ari ugushaka kujya gukoroniza Republic Centrafricaine kugeza agateba yorivu bemeye guhakwa kuri Kagame kugira ngo ashobore gutegeka uriya mugabo tuwadera hanyuma rero u Rwanda narwo rukabukeneye byanze bikunze amabuye y'agaciro kuko arahari rwose ni nta kindi kibajyana iyo ntareba amabuye y'agaciro naho kuvuga ngo arakunda uriya tuwadera ntabwo nareba n'abazamera nka Kabila Désiré Florent Désiré kuko bamugize kandi nibagira ngo ndabeshye bazasome igitabo cya Michel Aronge birimo uko byamugenekeye birasobanuye neza cyane ariko n'abandi benshi barabivuga ya hanyuma rero nta kindi kibajyanye muri Republic Centrafricaine ni umutungo kamere wabo uhari ibindi ni sinzi uko nabyita ni isogondere cyane isogondere ntabwo ari ukundi uriya muperezida ntabwo ari ukundi iki nuko ari amabuye y'agaciro kandi nyine bakaba muri East Africa ho nta kigenda muri Congo nabo batangiye kujya babinuba cyangwa bashobora kuba babinuba cyangwa babavumbura cyangwa batabyishimiye cyangwa bakubita ku ntoki cyangwa bavuga bati akari kera tuzabirukana cyangwa bari kubafatira ibihano imizuire tutazi cyangwa tuzabona twitonze ku buryo rero kubera ko bamenyereye kujya basahura amabuye y'agaciro kandi bakaba bafitemo uburambe muri Congo bakaba rero bagiye kubya aplika noneho aho nivo bakoresheje perezida waho bakajya bavoma kiriya gihugu ariko bitanyomoza yuko nibyo bavuze nyine ko bajya kujya kubranchisa amafaranga hanyuma bakajya bagenda bakina urusimbi bakina monopoli noneho bakajya amafaranga yabo bajyanye akaba nta misoro myinshi azajya yishyura kuko bavuga ngo imyaka 10 muri Republic Central African imyaka 7 mu Rwanda ngo nta amafaranga uzajya wishyura y'imisoro n'ibyo byose ubwo rero ugasanga nyine bibafasha cyane ariko niba bizabahira simbizi kuko isi ya planete y'isi yabaye ntoya kandi abashaka ayo mabuye agaciro ni benshi cyane ntabwo rero agahari agahukana urwara kazakomeza kujya kirwa kiriza rimwe na rimwe kiriza ubu ni kavuga ko ari superstar kuko kambere ku isi bazakabaza bati ubuhangange bukura he abaze kwishushoza cyangwa bakimitse abayimitse abo bagabo bariho nibo mvuga cyangwa biyimitse hari abandi bazabasimbura bavugira bati namwe igihe kirageze nimuveho cyangwa mukorere igihugu nyine mukorere abaturage neza hanyuma ikindi bavuze nicyo muri Congo nabisomye nayibonye hariya ku mupaka wa Rusizi umupaka yego kuri Kamembe na Bukavu abacuruzi hafi ya bose cyangwa abarenga icya kabiri bagiye Bukavu bava I Kamembe icya mbere bavuze ni iriya kuma mu rugo yo mu Rwanda iteye isoni bashyiraho nk'iyo muri Norvège bakababwira ngo mwese mugume mu rugo ntihagire n'umusohoka ntihagire ugere gute barangiza ukishyura imisoro yose cyangwa ubukode bw'aho wacururizaga tuvuge icyumba wacururizagamo iduka ukaryishyura ijana ku ijana nta kuvuga ngo baragusonera uzishyure wenda hashize amezi atatu cyangwa uzishyure icya kabiri cyangwa kubazi ntaho ukura na leta ikagusoresha donc ugomba kabiri guma mu rugo corona noneho ukanashyura imisoro yose n'amahoro yose nuwo ukodeshaho icyumba cyo gucuruzamo nabo ukabyishyura ubwo urumva ko bahomba inshuro nyinshi sinabona uko nzibara bikaba byaratumye bajya muri Congo muri Congo ariko naho bakabagira nyine utubazo uko ntabwo ari iwabo muri make yari abanyarwanda twarakubititse abantu bose baraducunda y'ikoba ari leta aho kugira ngo ifashe abenegihugu irabanyunyuza ikindi kikaba kigaragara yuko bariya bantu bo mu gatsiko birebera ibyabo gusa bagafatanya n'amabandi y'abazungu y'abanyamahanga si abazungu gusa ariko abanyamahanga uko ingero urugero rwa ni Howard Buffett ni umuzungu ariko ashisha Takar ntabwo ari umuzungu n'abandi benshi babona bariya abagabo bavuye muri ngo Cote d'Ivoire n'abandi bajya hehe bariya bose bakora muri park na yose benshi ntabwo ari n'abazungu ariko ayo mabandi yose araza agasahura u Rwanda rukaba rwaba iteme ikiraro cyo kujya bava mu Afurika bazamuka bajya ku isi yose ibi rero bigomba guhinduka nta muntu bakomeza kubyihanganira murakoze
urakoze mbaduko reka njye kwa Jean Pierre uratwumva
ndabumva Edouard muranyumva
wi turakumva neza cyane Jean Pierre nawe watanga igitekerezo cyawe warangiza ukanasezera turarangije ijambo ni ryawe
urakoze nagira icyo mbivugaho urumva mu minsi yashize niba mwibuka u Rwanda rwari rufite ikintu ruharaye cyo kugurisha ngo impapuro z'imyenda ibintu nk'ibyo ibyo bintu byarahagaze ntabwo twamenye uburyo byahagazemo bajyaga bagurisha impapuro kumva ngo bagurisha amamiliyoni magana ngahe z'impapuro ubu ntibigikora mwumva izo business yenda ahantu ushobora kumva ko bariya abantu bashobora kuba bafite ikibazo kinakomeye cyane ubwo urumva basigaye barabaye nk'abasabirizi ujya kumva ngo aba nabo babahaye ngo miliyoni ngo 15 ngo miliyoni 50 miliyoni 30 ayo mafaranga ntitumenya ahari gitira nta kintu ubona cyateye imbere mu kiriya gihugu urumva abantu barataka ariko ntibinashoboka ko abantu bashobora gutera imbere kandi mu by'ukuri abantu bahunga niba abantu bamwe baragiye bashobora kugenda bakagera za Zambia bakagera za Malawi nubwo numvise ngo bashaka no kubacyura bakagera za Mozambique South Africa abantu bishakishiriza kugeza ubu ngubu mu by'ukuri abantu bahunga ni abantu babazi gucuruza ni abantu bazi gushabita mbese bahereye kuri zeru igihugu kigasigaramo ba bantu wavuga ko bari muri leta n'abandi bantu badashoboye gukora kandi igihugu icyo ari cyo cyose uko byagenda kose kugira ngo igihugu gitere imbere gikenera imisoro y'abaturage abaturage bagomba gukora bakinjiza hakaba inganda n'izindi serivisi zose noneho imisoro igafasha igihugu none kugeza ubu bagomba gukora bumva ko bigendera hanze abo bari kuva hariya icyangugu bigira ibukavu urumva nabo naho bashoboye ni hafi yabo kandi yenda nimwe iki gihenda bavuga ngo u Rwanda na Congo ngo yenda ngo byo bibanye neza ubwo birumvikana n'igoma naho yenda nuko bari kugerageza kwigira hakurya rero noneho ibindi bihugu batabanye neza ntekereza ko n'abaturage bameze nk'abantu bafungiranye bashaka uburyo binyagambura uko byagenda kose noneho igihugu gasanga kirimo nta mibare ihari ibyo bakoze byose birimo biramanuka bimanuka nta donc future fitire ya kiriya gihugu urayishaka ukayibura nibyo babeshya bagerageza kubwira urubyiruko bira bintu by'imishinga bazanye usanga ari ukubabeshya biriya byagira inka biriya bya VUP mu by'ukuri ni ibintu abanyarwanda bakwiye kumva bakabyumvisha amatwi yombi ntibisohoke rwose kubera yuko mu minsi iri imbere ni danje ikomeye cyane kwa kiriya gihugu nubwo bagira ngo ni ibintu byoroshye kuko igihugu baragikenesheje kugira agatsiko kameze kuriya imyaka 20 n'ingahe kica mbese icyo bakora ni ugutera abantu ubwoba yenda dushime ko ubu ngubu hari abantu batangiye kujya bakavuga akarengana kabo ibyo ni ibintu bigomba gukomeza kandi bigahoraho byanze bikunze uyenda byaba na ngombwa abantu bakabizera ariko bakavuga akarengane ariko bagomba kumenya yuko bafite leta mbi cyane mbi idashobora no kugira icyo izabamarira mu minsi iri imbere ushoboye kugira hakurya akigendera ushoboye komoka aho yakomoka hose akagenda ubwo igihugu kiragira aho gisigarimo abantu b'intege nkeya gusa nta ukora ntaki ari abantu basigaye bareba ufite akantu kandi ubugome buri mwa kiriya gihugu kuba umuntu nk'uko nguko ibintu tutavuze biriya byo kwica abantu kujya kumva ngo habonetse imirambo nahabonetse imirambo ibi ni ibintu bimaze igihe kirekire mwa kiriya gihugu rero abantu bagomba kubyumva neza hari akantu keza mbaduka avuze ku bijyanye n'amabuye y'agaciro ikintu yaba muri Centrafurika yaba muri Congo ho batera ni ibintu by'amabuye y'agaciro bagiye kwishakirayo ntago ari ukuvuga ngo yenda ngo hari ikintu cya business kindi ni ukumva ngo yenda hari imari ishyushye bariya bantu nk'abantu nyine bashakisha ngo habonetse imari ishyushye mujyeyo musenye aho mwari muri mugiye handi hari imari ishyushye ibyo ntago ari byiza ariko akaba ari nayo iri mwumvise ejo nshimire n'abantu bigaragambije hari Anversa mwarabyumvise mwese ukuntu ngo bashaka kwafungura konsira mu by'ukuri kandi basanzwe bafite ambasade y'igihugu i Bruxelles iyo konsira kubera ko Anversa nk'uko muhanzi ni ahantu mu by'ukuri ahacuruza ibintu bijyanye na zahabu na diyama iki kikwamabuye y'agaciro mbese ukamenya ukavuga uti kiriya gihugu u Rwanda gute rushobora gufungura konsira mu gihugu n'ubundi rufitemo ambasade kuva Anversa kugera i Bruxelles ko muzi ukuntu hareshya ko atari ahantu kure gute wagira ofisi ebyiri zikora ibintu bimwe kandi uzi neza yuko igihugu cyawe kinakennye deja igihugu gikennye ukibaza utese ubwo ngubwo konsira bafungura Anversa ni iki n'ibyo bintu rero by'amabuye y'agaciro mugenzi wacu wumva dukora yaravuze nanishatse gukomozaho kubera ko ejo byarabaye abantu benshi bakorera imyigaragambyo babaza bati ibi ni ibiki ariko kandi kariya gatsiko ntawuzi impamvu kabikoze ariko icy'ingenzi dutekereza ni icyo kintu cy'amabuye y'agaciro kugira ngo bajye babone ko bayacuruza bibye cyangwa se hari manevure bashaka gukoresha kugira ngo bayabonere isoko ubundi na business zabo nabo ba Buffett na Bill Gates nyine zigakomeza ibindi by'abaturage ntawubizi nta nubwo na leta ibabazwa ubukene bwo buzakomeza ugushaka amafaranga nuko gushaka imari ishyushye kuruha abaturage ngo nimujye muri Centrafurika ni ibintu kuri Kagame kuwe biba bimworoheye n'agatsiko ke ariko ntazi icyo bazakurayo ntazi nibahomba kuko bizagenda ibyo ni umuntu ni abantu batabara ngo bamenye nibura future y'igihugu ko izaba imeze igihugu gikeneye ku gukora plane y'imyaka 10-15 ariko bo usanga ari ibintu bakoze by'umuntu by'umeze nk'umuntu utuye ejo uzacya yimuka nta gahunda ruri hariya ahubwo ni ugusabira abanyarwanda ariko nabo bakajya bagerageza mu by'ukuri kwivumbura bakanumva ukuri kuri hariya kuko nta kuri guhari kwerekana yuko mu myaka 10-15 kiriya gihugu gishobora kumererwa neza igihe kariya gatsiko gakomeje kuyobora ndumva ari icyo navuga ariko rero ndashimire mbaduko nawe duhari kabage mu bateguye iki kiganiro ni ngombwa ko dukomeza kubwira aba bantu ni ngombwa ko hari abatwumva benshi batubwira ko rabitahuka bayumva bakayikurikira ibi byose tuba tuvuga ntabwo tugosorera mu rucaca rero tugerageze ndagushimira rero ngashimira na Serge na Chantari ku buhanga bw'ibyuma n'abadukurikiye n'abazadukurikira muri iki kiganiro n'abakunda ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage bose muri rusange nkaba mbashimira kandi mbasezeho Edouard Gomrakoze
urakoze cyane Jean Pierre ko nabaje kwifatanya natwe mu kiganiro twagushimye watubwire neza cyane kandi turagukunda ubwo twizere ko mu kimwe gitaha nabwo uzashaka kanya ukaza kudutera inkunga reka rero nge kwa nako ni kwa kane ni kwa kane deja nabwo ni kwa kane mu kimwe gitaha bo reka nge kwa mbaduko nawe musabe abe yasezera kuba kubadukurikiye mbaduko ejo muri ryawo
okay uranyumva
we turakumva mbaduko turakumva
urakoze cyane arakoze Jean Pierre ndumva nta kintu navuga uretse gushimira no gusezera cyane cyane we mushimira wowe utegura ikiganiro kanatekezaho kandi n'ubwitange uhorana ukorana Imana ikomeze kurinde ko utakunze no kurwaragurika niyo yayo ibyo nibyo gushima mbo muri macya rero na ndageza mvuga ngo tukanguke duharanire uburenganzira bwacu u Rwanda ni igihugu cyacu twese ababa abeza babi abagufi barebare amoko ibiki twese ni icyacu ntawe ugifiteho umugabane urutuba abandi barije bareka kubeshya ntabwo ari u Rwanda rw'agatsiko gusa cyangwa ngo bafite za Kalashnikov nibashaka bazigirega ariko ntabwo ariko bimeze totari kizaba igihugu cyacu twese icyo nasaba noneho abandi banyarwanda cyane cyane nk'abari hanze dushishoze dushiruka ubwoba tureke ibihuha biturangaza bikadutesha icyerekezo hanyuma baraca umugani iwacu ngo umuntu afata ihene y'igihebeba ukwita giheba ubwo iba yapfuye cyangwa biheba yayitwaye icyo gihe rero bifata igiheba nyine niho ushobora ufite ubushobozi n'u Rwanda rero turamira hakiri kare nitukomeza kurangara cyangwa dutindatinda tuzasanga ibintu byinshi byarazambye byarapfuye cyangwa turamire bikeya dusange byinshi byarapfuye ubwo rero nkaba nyine nkuko nabivuze nshimira bari ku ryuma nshimira abateze amatwi nkaba navuga kandi ngo harakabaho ubumwe amahoro ubwisanzure murakoze cyane imana ibahezagire naho uta uretse ko nzajya ntazambwe nkeka ko nzajya nshobora nza kujya nza buri gihe ariko njya mbona kanya nzajya niyiba nze kuba kugira nanjye ko natanga igitekerezo cyanjye murakoze
urakoze imodoka wakoze cyane twa tukumbuye kandi ugize neza cyane unatwijeje ibintu byiza cyane igihe cyose rwose byagukundira uzajye unyaruka ubwo twifurije ijuru ryiza turashima kandi Chantal na Serge badufashe kubanga ibyuma n'abanyarwanda bose badukurikiye bose tubifurije ijoro ryiza imana ibane nabo turabakunda cyane kuri radio bitahuka ni kabo gimeduari wategura iki kiganiro kimibereho imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho imana ibarinde mwese murakoze
ndihogezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwagahindura kinyi biganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho ye
Democracy,